dachimsafi.com.
Ndugu zangu wapendwa, kwa majina naitwa Albert Kilipo. Nimeokoka na nimeamua kumtumainia Mungu pekee kwa pendo lake maishani mwangu. Pia namshukuru Mungu kwa kunipatia siku hii ya leo pamoja nanyi. Licha ya udhaifu na kuanguka kwangu mara kwa mara, ila bado Mungu ananipenda mimi. Wacha niombee Mungu kwa ukuu wake maishani mwangu. Haleluya. Acha kusema Mungu wangu umenilinda Bwana na mengi sana. Mungu wangu wewe ni mwema. I love you Mungu wangu kwa pendo lako ulilonipenda mimi mwana wako. Nijalie nguvu zako wakati wa mateso na maisha haya ya ugenini. Neema ya pekee nikuombayo ni kukupenda wewe milele yote. Haukusema Mungu mimi nitakufa, bali usema mimi nitaishi. You are my everything. Mungu wangu, you gonna make me happy. Mungu wangu, haukusema Mungu mimi nitakufa, bali ulisema mimi nitaishi. You are my everything. Ah Mungu wangu, you gonna make me happy. Ah Mungu wangu,
niseme nini Bwana? Ah Bwana, hakuna kama we. Niseme nini Bwana? Wewe Bwana. Ah Bwana, hakuna kama we. Niseme nini Bwana? Ah wewe Bwana. Ah Bwana, hakuna kama wewe.
Baraka magumu mepesi, I can be expressed. You are love to me. Salama kwako siumi. Mungu wangu nijalie Bwana maombi mema. Ewe Mungu wangu unilinde mimi, nikusihi Bwana kwa hatari zote za kiroho na kimwili. Mungu wangu, haukusema Mungu mimi nitakufa, bali usema mimi nitaishi. You are my everything. Mungu wangu, you gonna make me happy. Haukusema Mungu mimi nitakufa, bali ulisema mimi nitaishi. You are my everything. Ah Mungu wangu, you gonna make me happy. Ah Mungu wangu,
seme ni Bwana, wewe Bwana. Ah Bwana, hakuna kama wewe. Wewe Bwana, ah Bwana, hakuna kama wewe.
Queen Kenya sound. It's me, King Albert. Once again, I love my God forever, and I will sing for him always.